chani nani kabande. Mulimu one day ukala batapelo yaka. One day nina mulimu kutwa kulila kwaka. Mulimu one day ukataula mioko yaka. One day nina bupilo bwaka buka chincha.
As long as mulimu teni one day nina nikabande.
As long as mulimu teni one day nina nikabande. Haketi, hapeye na hakendi mutu. Kimulimu waba tuka ufela. Lumu sefela, niluna wande. Lukabande.
Zamtrumusic.org.